wararka ka imaanaya waddanka Kenya ayaa sheegaya inay sii kordheen caruurta yaryar ee la daalo dhacaya cudurka dilaaga ah ee kansarka. Caabuqan sanadkan laga soo diiwaangeliyey gudaha Kenya ayaa ah nambarkii ugu badnaa marka la isbarbardhigo sanadihii la soo dhaafay ee dadka qaba cudurka kansarka. Tirakoob la sameeyey sanadkan 2024 ayaa lagu sheegay in caruurta yaryar ee qaba cudurka kansarka ay tiradooda gaartay 3,000 caruur ah, sida lagu sheegay warka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee dalka Kenya. Wasaaradda caafimaadka ee Kenya ayaa sidoo kale waray soo saartay waxay ku sheegtay in sanad waliba ay diiwaan geliyeen dad qaba cudurka kansarka oo tiradoodu gaarayso 300 qof. Arrintan ayaa muujinaysa habacsanaanta caafimaad darre ee ka taagan gudaha dalka Kenya. Dalka Kenya ayaa muddooyinkii tagay hoos u dhacay 30% dhaqaalaha guud ee waddanka, iyadoona loo sababaynayo banaanbaxyada ay dhigayaan dibadbaxyaasha caraysan oo sidii mawjadaha hiirarka badda isku bedbedelaya.